Batsibaria fisa, batlugele papi, batlugele bafitle, batsweridi kofifi, batsibaria fisa, batlugele papi.